Jirkani galtu ma fulin sanaga video ay fan oromo video ay 24 nail sa tarra jaqasul jirtan wanguya qomme la mana fulban di dami jati di dami torba sanay hobbes wandu sanu jan khaysa akto kirde binetis wala rafufunet sanettem ansora hala khayten uriyadda
yoflanno presidentum ma tanirat simoani abba simoate itiga fatam da barsite khannita jadani ga fatani jannani wanta yomachigen la laje president trump akma shini kharde flanno khaysibu sanu khana motin filatane bala gudda gabu dubacha baye jade dubat president trump yowa gafatan America tabban presidentum maamoame abbais muwat bilbilefi ukhana mu ebisefi baggamat jere ittigafatam dabarsafi ragan kanje chubatulle president trumpi akki partin democrat nam million heddu cardi postan ergani flachu dandan jedan kunene flanno hachi sifti jere ten rede bedubat tigafatam toti parti democrat mo saati corona tanatti kharan dansan flanno tin flachu dandani aga guddani khara postan ergachu dandani jen America tanami postal ergate tin flachu danda khara khana nak flatan infedu akastanane wali dabarson intatu jet president trump namis wali ndorgom Joe Biden wan Trump jero khana manje taja lani gafatani jannane wan bitam khais jiru set gumbane beh bitam khais wan jiru set antanera to manje jero wan gafatan ya labai birada party Trump Republican khaisa yokam dikka senatori tokko akani jet ye yabi democracy bitana itigafatam naga wali dabarsu akastaw batte jannana kumbela rusfata ana jet senator Mitt Romney barkum la mafkudan lema khaisa presidentum madorgome abe jannane abbar gate ebise khennef American bulti afurtamati ndubat presidenti filat Joe Biden efi Donald Trump tiratol durgo Korsidabi fayya America Johnson and Johnson virus coronati fojjachu jiru America tanam khum heddu rat lalu jiran Dr. Paul Stoffels itiga fatama gudda qoranno science dab khanat America khisanam khum jata marrat kors khana fulat dibblama qudani shaniti namrat lalu jiran ijen Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru fi Africa kabalet korso jatan kanamrat lalu jiran Johnson and Johnson wali yenid abile afuritti korsi jari hojjat namirat lalu jiran chuftiyu bulchins president Trump jilat namirat lalu jiran American yo korsi khunak kidan satole korsi million dibbisadi fudachu furfo jirt ha Johnson and Johnson ojjachu jirkunini odu dan sad abile heddurra daddaga ujira jadetin Twitter ufirat barres president Trump misen soti kore kongresi Amerika itiga fatama gudda USA GM dame media motumma Amerika ka VOL enjal jirtu uji isa korachu ujiran nami tanaga fatani Michael Park Democratic New York itiga fataman kore khajala mana mari America Elliot Engel akapak rufetin wanga fatana Davis khajajan yam paka qoranno kanati farmandura gafatani jannani ujit tolerna rabu edu hundan dawo jereten durandu batetur war qoranno rati adisani jaga sufia man kesa itiga fatam totu paka ujit anat rufennani ujit rabu ani khana mo ujit rabu famanfa tankhisa tokko directory VOA taduri Amanda Bennett president daba Radio Free Europe Radio Liberty Jamie Flyvy Karen Cornblow itiga fatam to board director ota media america open technology fund jedanifa misen soti man maria america democrato ta republican ilene itiga fatama usgm michael park e giruve jidika khaisati itiga fatam to tadame media america gugurdo uji ragusu gazete sota biyala voa ojetani visa khare sudidu serbul math media america wala batae jijirufi wan heduni matan korachu jiran pakammo ak media wala ba kun aguduri lej ala hujidan sawjatu fi khayo duri abate fi gutachu landaw falchu fujitin jirajen ege bulchinsi sadu fi asitti ankenne naga kharab khan kaysi jirufi khamerika wala taw landaje khabulchinsi duri itrise qoranni arginaje michael park itiga fataman guddan usa gm biyoti wallabi virus corona tv jijiram kelensa ti rakachu jiran hedduni bele duran arganin ben khanami khum heddu ra agab sit khajiran lisa shlaini ti geneva anu erge yalanne nutem
Dibbadi nagde dukubi COVID-19 gesisen lakofsi namota belan umani sa dukubichi ajjesu chalu mala sodaje dukan kabutawu sagantanya ta dunya yokan WFP beksejra. Werari dukuba COVID addunyarat namota miliona soddoma chala kan kabeyotawu kanneen miliona tokkotti diyatan galafate jira. Dabbati kun akkaake kachiset umani biyisani walit buinsa kese jurtu. Qarqara faan beela jiru sababiinsaas fajayni virusi corona ittisuuf jecha sochiin nama uguramuun carraa hojii fi waan jireenyaa barbaachisu dhabsiisee jira fakkeenyaaf jedha dhaabbatichi Republikii Demokiraatawaa Kongo keessatti uummanni miliyoona 22 ta'u beelaaf saaxilamuuf akka jiran beekameera kunis sababa hookkarri hammaachaa jiruuf akkasumas weerarri dhukkuba COVID-19 walitti dabalameetu jedha Dubbiman sagantanya ta dunya Thompson Piri akajadanitti walitti buinsa yaman keessa beela fide kunis biyatti keessatti ummanni miliyoona soddoma caalan dukkubaaf saaxilamani kan weerara virusi corona du'an jedan Dinagdeen kufuu fi gatiin maallaqa biyyattii dadhabaa ta'uun immoo gatii nyaataa rakkina keessa buuse caasaaleen hawaasaa akka diigaman godhe. Yeroo ammaa kana sababa weerara vaayirasii koroonaan kanneen biroon miliyoona 3 beelaaf saaxilamuu maluu jedhaniiru. Firiin hanga dhiyeenya kanaatti dubbii himaa sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan kibbaa turan uummata hookkara waggootii dheeraa addaan hin cinneen dadhabe kun dhukkubi COVID-19 maal gochuuf akka jiru na yaaddessaa jedhu.
South Sudan was already on its knees. Even before the emergence of COVID-19, 6.5 million people were expected.
Sudan kibbaa ituu dhukkubi COVID-19 hin dhufin durayyuu jilbeenfattee jirti. Uummanni miliyoona 6 qabxii 5 baatii adoolessa darbe keessa hanqina wabii nyaataa hamaatu isaan eeggataa jedhamee eegamaa ture. Sudan kibbaa keessatti nagaan bu'eeraa jechaa turre. Sambooda ammas hookkara jira. Hookkara irra deebi'ee ka'e. Kutaa Joonglii keessatti fixiinsa dabalataatu jira jedhaniiru. Yeroon ammaa baatii roobaati. Kutaan Joonglii lolaa bishaaniin liqinfamtee rakkoo dinagdee walitti bu'iinsaa fi dhukkuba COVID-19 keessa jirti jedhaniiru. Itti fufanis uummanni miliyoona hedduun Naayijeeriyaa, Burkinaa Faasoo fi biyyootika biroo keessatti beela vaayirasiin koroonaa hordofsiiseen rakkataa jiru. Hedduun waan afaanitti deeffatan dhabuun beelaan kan dhumuuf jiran ta'uu dubbii himaan sagantaa nyaataa addunyaa akeekkachiisanii jiru.
Manni maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa filannoon biyyoolessaa 6 akka geggeessamu murtiin dabarse waan seeraa ala hojjetameef fudhatama hin qabne jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay mormee jira. Mootummaan amma taayitaa irra jiru seera qabeessummaan isaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 25 waan dhumatuuf filannoo fudhatama seeraa qabu geggeessuuf mootummaan galfanni itti kennamu hundeessamuu qaba jechuudhaan VOA'tti dubbatan itti gaafatamtuun biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa. Gama mootummaa federaalaa Itiyoophiyaati ibsa mootummaa naannoo Tigraay kana laalchisee gaaffii dhiyaateef kadeebii kennan afooyaa'in mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo immoo manni maree federeeshinii yeroon taayitaa isaa kadheerreffameef mootummaa seera qabeessa jedhanii jiru. Gabaasaa Murgeetaa Tsibahaaf Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii hatattamaa arfaffaa kan bara hojii waggaa 5 geggeesseen filannoon biyyoolessaa 6 akka geggeeffamu murtiin dabarse. Jaarmeen fayyaa addunyaaf ministeriin eegumsa fayyaa qajeelfama kaa'aniin koronaa ittisuudhaan filannoo geggeessuun akka danda'amu murtii darbe raggaasisee jira. Dhimma filannoo ilaalchisuudhaan ejjennoo mootummaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii naannoo sanaa aadde Liyaa Kaasaa murtiin sun sirrii miti jechuun mormaniiru. Filannoon sun geggeessamuun kan irra ture mootummaan filatamee waggaa 5 guutini haa ta'u malee hiika heeraa jechuudhaan filannoon sun dursee akka dheeratu ta'ee jedhan. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Tigraay seera qabeessummaa mootummaa ofii itti fufsiisuuf kan filannoo geggeessee jedhan. Amma filannoo geggeessuuf kan murtaa'eef filannoon naannoo Tigraay milkaa'inaan waan xumurameef akkasumas naannolee biyyatti garaagaraa keessatti uummanni mootummaa irra dhiibbaa waan geessiseef malee olaantummaa uummataaf kabajaa kennuuf miti jedhu aadde Liyaan.
በትግራይ ውስጥ የተካሄደው ምርጫ ለዓለም ህዝብ ብዙ ትምህርት ያስተላልፈበት ሁኔታ ስለነበረ ለምንድን ነው እንደ ሀገር ይሄንን ምርጫ ማይካሄደው የሚለው ነገር ብዙ ከዛም ከዛም
ፍላኖን ትግራይ ከሰት ገገሰም ኡማታ አዱኛ ፍርጋን ደበርሰ ዋንቱራይ ፍላኖን ማሊፍ አከጉቱ ቢያትን ገገሰም ነ ከጀዱ ሙደምኒ አሲፍ አቺ ትራን ሞቱማ ፌደራላስ እሚኩን ቆርማታ ከሰሰቡሴ filannoon waggaa 5 keessatti yoo hin geggeeffamne amma akka geggeeffamuuf murtaa'us faallaa heeraati. Qaamni adeemsa faallaa heeraa deemu immoo filannoonsaa kan sirnaa miti. Qaamni kun immoo filannoon sun kan sirnaatii amanamummaa uummataa qabaa ifaaf walabaa akkasumas dimokiraatawaadha jechuunsaa fudhataman qabu. Kanaaf filannoo kana qaama faallaa heeraa ta'etu geggeessa. Qaamni faallaa heeraa ta'e kun immoo filannoo geggeessuu hin qabuudha gaaffin jiru jedhan. Adda bilisummaa uummata Tigraay dabalatee paartileen naannoo Tigraay keessa jiran filannoo mootummaan federaalaa qopheessu keessatti ni hirmaatu gaaffii jedhu filannoon sun seeraan ala garuu inni filannoo sanarratti hirmaachuu kan murtaa'u paartilee dhuma sanaan ta'a jedhanii jiru jedha Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerra. Gama biraan afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa obbo Taaggasaa Caafoo yaadi ministeri eegumsa fayyaa dhiyaate of eeggannoo koronaa ittisuu gochuudhaan sochii hawaasummaa dinagdeef siyaasaa geggeessuu dandeenyaa kan jedhu ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. yaada gorsaa kanas manni maree erga dhaggeeffatee booda murtii kennee jira jedhaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay murtii kana simachuu dhabuu isaa ilaalchisee obbo Taaggasan Annaa dubbatan mana maree federeeshiniitiin yeroon aangoo kan dheereffameef waltaalee heerri deeggaru kasirnaa biyya qabdu biyyi kun jedhan baatii shan dura murtii murtaa'ellee akkasitti yaadatu.
እንግዲህ እናስታውስ ከዛሬ 5 ወር በፊት ጣሊያን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው
ሜሃ ያደንቲ ባትሌሽን ድረ ጣሊያን ይረከምቱረ ሁንዱም ተከኛ ለበክና ዮካን ሃለስ ፈንጌ ሰትረ ማርቲኑን ከኛ በክና ሳምቦደ ላቲን አሜሪካ ኦፍ ብራዚል ከሰት ነማ አዋሉ ፍረከታኒ ማልጎቻ አከቱራን በክና ሰናራ ከንከ ቢየ ከኛ ከስ ናሱትረ ለምኒ ዋይ ኩባከና ሁበናን ንቀቡ ፍረኮንጅሩ በከማራ አሜሪካ ከሰስ ረኮንጅሩ አማራት በከማራ ደንዴቲን ዋልታለ ይጉም ሰፈያ ከኛ ስሪት በከማ ቦርዲን ፍለነ ይሮሰነ ከነኒ ጎቹ ደንደው ማልቱረ ሁቲ አከመነ ማሬ በከቦቶ ኡመታት ሞቱማን እጀኑንሳ ፍለኑን አከገገፈሙቱረ ከነ እኙ ይሽኩን ቀቡ ፍለኑን አከገገፈሙ እጀኑ ጭማቱረ አታው ማሌ ወጀቶኒ ቦርዲ ፍለኑ ቦባኒ ወሉ ማገለ ዊርቱሌ ገረኩማ ሸንተማ ታአንቱሳን ኤገቱረ ዊርቱ ፍለነቶ ኮፍ ነመሰዲቱ በርባጭሳ ነመኩመ ኢበቶ ኮፍ ኩመ ሸንተማ ጀጁር ከነማራ ፍለቴ ለንጅሴ ቦባሴ ፍለነፍ ነመገልሜ ሴውጆ ጀጁ ሃለሶቺ ጎጁን እንደንደ አምነቱ ኡማሜ ኢኑማዩ ለብሲየሮታ ተማጀል ቀበከ ለብሲ ሞቱማናኖ ትግራይ ቱሬ ከነራ ከውዳን ሙርቲን ቦርዲ ፍለኖ ገረመነ መሬ በከቦ ኦቶ ኡመታ ዱፌ ማልጎነ ሰጀሩ ማን መሬ መሪያቴ ኮሬድ አባታን ሴራ ሙርቲያ ቃፍ ዴሞክራሲ ኢመሳላለ ፍልማት ጅሩ ቆጴን ፍለኖ ወይራርኩን ወልፋና ዋን ዱፌፍ ኩንሞ ሃላሃራ ኡማሜን በክኔ ካና ካናተሚተ ዴምሲሱ ደንደኝ ሰጀዱ ፉርማታ ሄራ በርባዳ ሰበቢንሳስ ሄርብያ ፍለኖ ኔሮ ከነትገገ ሰሙ ቀባጀዳ ከነከን ጎኔፍ ነገኛ ነማፍ በላሶ ዳችሱቱ ኡማሜ ኩንዮን ታኔዮ ማልቱታ ቢየተሚት ትፉፋ አኩማ በከም እጣበያ ወሊን ወልቀበተ ሙደመጭማ ከሰይሮት ቱሬ ዱርሴ ኡማታፍ ቢየቱ ጫና ከንጀዱን ሂኪ ሄራ ሃከንም ያዲጀዱ ያቴ ጉሚን ሄራ ጥንጠር ጉሚን ፕሬዝዳንቲ ማናሙርቲ ወሊገላን ሆገናሙ ኦጌሶኒ ሴራ ቢየከሳፍ አለጅረን እረትርማቹራን ፈልሚኒስ ማሪኒስ ከጌሰሜ ሂኪ ሄራ እትከነሜ አንገባት ይሰገሪት ዮካን ወጋቶቆት ፍለኑ ከጌሱኒ ደንዳማ ከጀሩ ሚኒስቴራ ኤጉም ሰፈያ ኢንስቲትዩቲ ፈያ ሃዋሳ ከስመስ ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ከጌሱኒ ደንዳማ ጀዴ ማን መሬ በከቦታ እናረጋሲስ አማይ ሮሰናት ቃምን ሴራ ባሶ ፍራውዎችስ ኢትፉፋ ሙርቲ ጀዱት ሙርታይ ሙቲስ ሙርቲ ካና ሙርቴስኔ ጀርመን ፈያ ዱኛስ ቫይረሲን ኩን ወሊንቱራ ካናፍ ተርካምፊን ኢትሳፉ ለተመይ ሶቺን ሲያሳ አዋሱ ማብድነግዴ ካሙ ገገፈሙን ጀንዳ ጀዴ ጀራን
ፖሊሲ ኖሮሚያ ሂደምቶ ተመን ሙርቲ ወቢን አከገለክፈ ሙርቴስ ተቆቶቆ ሴራ አለመነ ሂዳ ከሰቱር ሲሳጅረ ጀቹዳን አቡካቶን ሂደምቶታ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተን ይጅሩ አባ ነለንጋ ኦሮሚያ ሞ ገመሳቲን ነሞን ሂዳ ከሰከቱራን ከታሲሰመ ከራዴም ሰሰራ ቆፋን ይጅሩ ሙክታር ጀማልቱ አዳማ ረገባሲ
ሂመናሌን ማቲ ሂደምቶታ ፊ አቡካቶሌ ሴራ ኢረደዴ ቢዳን ቲበከነ ካአቲን ንጅሩ ሂደምቶታ ሴራ መኒ ሙርቲ ወቢዳን ዮካን አሞ ቢሊሳን አከገዲለክ ፈማን ሙርቴሲ ፖሊሲን ሙርቴ ኦፊቲን መነ ሂዳ ከሰቱርሲሳቲን ንጅረ ጀቹዳን ሂመቱ ሂመተ ገልሜ ኦቦ ዳውድ አብደታ ጀለቲ ነሞተ ድግደሚ አፍር ሄዱን ሳኒ ሆገንሳ ፊሚሰንስ አደብሊሱማ ኦሮሞ ከሰቲ አርገመን ሱሉልታቲ ሂመተማቲን ንቱረንለ መኒ ሙርቲ ኦል አና ኮዲና አዳና ነው ፊንፊኔ ወቢዳን አከገዲዲ ፈማን ሙርቴ ሱሌ ሃንገ አማ ቶሃና ፖሊሳ ጀለጅራቹ ሳኔቲ አቡካቶ ኢንሳኒ ኦቦቱሊ ባይሳ ከኒሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ዱበተን
ነሞታ ጋራ ዲጀማ ከሳ ነማ ቶርባ ከስገለ ኪሳኒ ወራ ሀፈሞ አካ ነቦኒ ኩምባሃኒ ታላከ ነኒቲ ታላፍለ ተኒዮ ዛምባው ፍየናሞ ቡግኒ አዳውሮሚያ ሞራ ዘኔ ቲማርቴ ከሳኒን ባኒ ቀቡላ ፍዮጀዱ ጋብያኒ ማኪናዘን ተኒገረ ብራጌቱ አብዮጀኒ ናሞኒ ኩኒ አጀጀማነ ሙስሊማሌ ከዩ ደስሞስ ማኪናዘክቱ ማሌ ቦታናጆቹ ሆጀኒ ዲደኒ ያፈዳኒ ያበል ሙኪናኒ ዲደን ምን ኩኒ ገልሜ ቦታው ተብደታቲ ዋማማ ሲገላው ገንቶኒ ወዲበ በሰሞነ ሲገላ ጅሩ ኮሎኔል ገመቹፋ ሚካኤል ቦራንፋ ዳው ተብደታፋ ቦከነ ሳንፋ ሁንዶ ሲገላ ጅሩ ናሞታሰና ኢሳን ከነሞ ማለሙርቲ አና ማጋላ ፍልታ አመል ሃንገ ፉልባነ ዲደሚ ሸኒቲ አከሳማና amala sirreessaa kana turanii gaafa 25 ammoo komishinii poolisii oromiyaatiin duufamanii akkasuma namootitti dhiyaatan ajajama namootiirraa arganneera jedhanii ajaja kana fidanii ajaji kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uu gaa ifatti nutti argisiifne garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akka isaan turan taasifamee jira jechuudha.
Namni gama biraa himata yakka telekoomiitiin himatamaniitiin bishaa Aadam Cirrii irra deddeebiidhaan manni murtii wabiidhaan akka lakkifaman murteessisiniin kan turu ta'ullee poolisoonni hanga seeraan ala hidhaatti harkaa qabu jedhan. Abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan obbo Mishaa seeraan ala hidhan mana murtiitti akka dhihaataniitiin ibsa kennaniif irra deddeebiidhaan manni murtii federaalaa ajajullee ajajni hin raawwanne jedhan.
Aleessa turee boolisii federaalaa boolisii qajeelcha Oromiyaa jalatti kan buraayyuu inni akka dhiyeessu jedhamee kenname dhaqasa irratti dhiyaatee ture garuu boolisii federaalaa jedhee qaamumaan nama komaandara barraa jedhamutu ayyadame inni hin dhufne isa biraa boolisii biraatu dhufe inni immoo yeroo gabaabaa waan nuu kennameef qaamni dhiyeessu hin dandeenye kajeelu xalaa fidee mana murtiitti yeroo dhiyaatiin deeme boolisiin Oromiyaa sin dhiyeessine sababa kanaaf boolisiin Oromiyaa fidhamee akka dhiyaatu komishinii boolisii federaalaa immoo akka dhiyeessu itti gaafatamaan isaaniis akka dhiyaatu poolisiin komishinii poolisii federaalaa Oromiyaa san akka isaan wajjin ta'ee akka dhiyeessu ajajamee jechuudha. Gaafa 2018 ajajame.
Hidhamaa gama biraa obbo Ledatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutti himatamaniitiin turaniin walqabatee manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteessee maatii fi abukaatooleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen.
Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiisa magaalaa Bishooftuutti geessine. Isaanis ajajni kun nuun ilaallatu koree Gibraayilii yookaan humna addaa wayiitti hoggara guddina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti haa godhanii yookaan xalayaa bira wayii keenyaa barreessanii jiranii gara Adaamaatti asteebine. Abbaa Alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajajama lamurtii fi qaamuma ajajessantu raawwachuu qabaa achumatti deebi'aa nuun jedhanii achumatti Bishooftuutti deebine bu'uura ajajama lamurtiitiin qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye. Har'a immoo erga isaanii hin raawwatin jenneetti ajajji mana murtii nuuf hin kabajamne kanaaf kabajamaa mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirgaa oolanii nu boldatuu fi kenname sanis akka raawwatu nuuf ajaju kan jedhu iyyataa har'a dhiyeeffanne mana murtiitti. Manni murtiin irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa jedhee ganamatti beellame.
Komiilee dhiyaatan kanniiniif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame bu'uura seeraa qofaa ni jedhu.
Dhugaadha. Manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan alangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaaf san abbaan alangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii kan eegamu jira. Kan irra dabrame san yoo manni murtii jalmurtii san kenne yeroo beellamaa san cufuudhaan jalmurtii kan kenne yeroo qorannaa sigaa ga'ee jira jedhee gaafiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyaan itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira.
Mee asirratti fakkeenya tokko haa kaasnu obbo Huseen. Fakkeennaa fi himannaa obbo Ledatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin sun oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegeef namni kun gadi hin dhiifamne oliyyannaatu gaafatame moo maaliin turuu danda'e? Inni gama biraa ammoo hoggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama 20 olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannoo Finfinnee dhufe uggura yookaan immoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kun kaase. Achi keessaa namoota hanga 7 ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatooleen isaanii dubbatan. Inni gama biraa Mishaa Cirrii haaluma wal fakkaatuun mana
murtii federaalaarraa wabiidhaan akka gadhiifamu erga himamee booda gadi lakkifame jedhamee garuu poolisii Oromiyaa harka galuutu dubbatame. Hanga ammaatitti manni murtii federaalaallee akka dhiheessan poolisii Oromiyaatiif himus hin dhiyaatin hafe. Wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin sarbine jettanii yaaddu?
Kobboo Lidatuu abbaan alangaa jalqabumaayyuu dhaddachumarrattu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Adaamaatti argamutti manni murtii suni hin dhiheessisiisa. Sababni abbaan alangaa kaase kuni galmee oliyyannoon dhiyaate kan hin dhiheessisa jedhee guyyaa irraa dhorkaa kenneetiin hin beelamee jira dubbii ilaaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an ragaa gaafa jennu himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan immoo yakka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebisee innis guyyaa gabaabaatti wanta guutamuudha. Kanneen keessaa immoo namoota shanii isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama shanii himan irratti dhiyaate inni sadii bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni lama immoo mana murtiititti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira.
Muktar Jamaal, Finfinneerraa.
Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Hacaaluun goota dhugaaf dhugarraa dhaabbata dubbate falmeellee jedha. Amboo keessatti maqaa Hacaaluu hundeessaatiin daandii moggaasan. Maqaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroollee maqaa Hacaaluu jijjiiran. Siidaa fi jiddugala aadaa seenaa Oromoo maqaa Hacaaluutiin ijaaruu fi dhagaa bu'uuraallee yaayyuu kaane. Nakkoora Malkaan nu erge.
Siidaa yaadannoo awwaalcha Hacaaluu hundeessaa yaadannoo 80ffaa isaatti Bataskaana Yesuusii magaalaa Ambootti argamutti eebbifamee jira. Sirna eebbaa siidaa yaadannoo kanarratti kanneen argaman maatii fi fira jaallattootaaf dinqisiifattootni Hacaaluu hundeessaa yeroo imimmaaniif gaabbiin gadda isaanii ibsatan mul'atanii jiru. Handhuura magaalaa Ambootti kan ni ijaarama jedhame siidaan guddaa yaadannoo Hacaaluu hundeessaaf ta'uu fi giddugalli aadaaf seenaa Oromoo maqaa Hacaaluu hundeessaa moggaafamus kan ijaaramu ta'uudha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kan dubbatan dhagaa bu'uuraas ka'anii jiru. Akkas jedhanii jiru.
Namoonni kallattii hundaan eeggatu guddaan gochaa turtaniif jajjabina nuuf hawaa turtaniif maqaa kunis maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin namoota Oromoos faawusanii moota hundumayyuu galateeffachuun barbaadaa magaalaa Ambootti. Giddugala qabsoo Oromoo kan taate gootonni hedduun kan keessatti wareegaman kan akka Jaagamaa fa'a kan akka Araaraa kafanii fa'a gootonni hedduun kan keessatti kufi. Iddoo kanatti Hacaaluunis kan itti dabalame horus hedduuwwan kan itti dabalaman giddugala kanarratti yaadannoo goota keenyaaf kan ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa asitti kan ijaarsisu dhaloonni borus goota kanarraa barachaa akka dubbatu dhaloonni aarra jirus horuu dhufus gootummaadhaan akka guddatu duudhaa kaayyoo Hacaaluu irraa barachaa gootonni hedduun caalmaan akka bahanii uummata keenya caalmaatti ol qabaa deeman akka ta'uuf asitti iddoo yaadannoo kun qophaa'ee giddugala kun kan ijaaramu ta'a.
Hacaaluun wantoota gurguddaa sadiin yaadatamaa jiraataa jechuunis dubbatanii jiru.
Tokkoffaa Hacaaluu qabsoo Oromoo fiixee irra ture giddugalatti fide araatti kilootti situ aanee alaan eeginii itti tarkaanfadhu jedhe siyaasa pirifeerii irra ture kara seentariitti ilaalcha haaraa fidedha. Inni lammaffaa seenaa biyya kanaa keessatti Oromoon utuu seenaa hojjetanuu seenaa awwaalamee ture seenaa sana kaasee Oromoon abbaa biyya kanaa ta'uusaa Oromoon abbaa hireega ta'uusaa Oromoon seenaa addunyaan ajaa'ibsifatu an akka Adwaa Oromoon hojjechuusaa firaafis diinaafis labsee seenaa keenyatti nu deebise Hacaaluu eenyummaa keenyatti nu deebise maal akka waliif taane akka barru godhe. Sadaffaa Hacaaluun guutummaa isaati. Hacaaluun gaafa rakkoos gaafa haalli mijataa jirus gaafa hundumaa dhugaaf dhugaarra dhaabbatee dubbata dhugaaf dhugaarra dhaabbatee fana bara hundumtuu gola golatti gale Hacaaluun taankiis snaayipparii sodaatiin fuuldura ba'ee bilisummaa uummata Oromoo labse. Kana sadan yeroo hunda galaa godhachuun irra jiraate kanneen biroos barachuutu irra jiraata Hacaaluu irraa.
Presidentin University Ambo Dr. Tadesa Kana Welisa Jalle Tamaf Bekama Qabso Ummeto Romo Keset Maqagudda Qab Haqalu Ndeisa Yadechudaf Sagantawen Gama University Sanitin Qoppan Ilalse Yeroibsekinna Kasjedani Jiru
Campus Technology University Magala Ambo Bakka Awaro Jedamu Targamu Kan Institute Technology Jedame Bekama Ture Maqagota Kenyatin University Ambo Campus Haqalu Ndeisa Jenne Mogas Nerra Fuldura Campus Kanatis Sidaya Denno Gota Kanaf Olu Ijaru Tijerra Yero Gababa Kesatti Tumurre Sabab Ifagona Wagga Wagga Dan Maka Artist Haqalu Ndeisa Tin Charna Barnota Tula Yokin Scholarship Program Degree Jalqaba Anga Doctorate Itti Kennu Daf Murtai Jira Giddu Gala Quanno Quranno Ada Loret Sagai Gabramadin Yokin Lucha Rogale Wajin University Amboke Sakanjiro Rakuni Gare Musica Haqalu Ndeisa Jedamu Ndeisu Daf Murtai Jira
Danding Budich Magala Ambo Keset Targamus Maka Haqalu Ndeisa Tin Moggafamu Kantibam Bulchinsa Magala Ambo Obbo Saalu Dilibsa Dubbatani Jiru Digirs Maka Haqalu Ndeisa Tin Kanandro Littika Wamature Ilalchise Qindeessitoota Digirs Caqeessa Ibsa Gababaa Kan Kennan Obbo Dhaaba Dabalee Akka Jedhanitti Hanga Ammaatti Birriin Miliyoona 100 Miliyoona 14 ol ta'u Lakkoofsa Herrega Cufaa Irratti Galii Taasifamee Jira Birriin Miliyoona 12 ol Maatiif Kan Gumaachame Ta'u Dubbatani Jiru Obbo Dhaaban Abba Elisa Haqalu Ndeisa Obbo Ndeisa Boonsaa Akkas Jedhani Jiru.
Haqalu ni waan biraatiif himti wanti du'e. Saba isaatiif dubbata. Saba isaatiif lolaa. Saba isaatiif mormata. Kanaaf ajjeessan. Haqalu immoo goonni akka isaatii miti kan ajjeefte. Baalageetu birriin bitee ajjeese. Birriin bitamaniit ajjeesani. Warri gaafa du'a mucaan kootii calqabee ammar'aatti na wajjin dhaabattanii gadda koo gadda keessan taasiftanii bu'a koo bu'a keessan taasiftanii na wajjin ammammaatti jiraattan ammar'aatti galatoomaan jedha.
Hiriyaa ijoollummaa Haqalu Ndeisaaf mana hidhaa yookaan karjallee amboo keessatti waggoota shan ta'aniif kan waliin hidhamanii turan ta'uu dubbatu Dajanee Waaqoo akkas jedha.
Dhugaan isaa bahuu qaba jenneetu nuti sirriitti isaas maatiin isaas sabni Oromoos gaafachaa jira. Nuti nama warra Haqalu ajjeesee amma mana hidhaa taa'anii warra daabboo nyaatan miti kan barbaadu. Jarreen sana eenyutu isaan bite daldaltoonni sun eenyudha warra jedhu sana barbaadu. Mootummaas haa ta'u dhaabbanni mirga namoomaas haa ta'u uummanni Oromoos haa ta'u eenyumtiyyuu Haqalu eenyutu ajjeesise warra jedhu sana nu barbaaduudha qaba.
Waayillan Haqalu keessaa weellistuu Hawwii Tazarraas akkas jettee jirti.
Namoonni Haqalu ajjeesan qabamanii hanga maqaa dubbisuu hin dandamamu nutti ibsi nutti ba'aa ture sun eessa dhaqee irraanfannee miti sakandii daqiiqadhaan nuti hoonyaan mootee yoorafnu ajjeen qaama keenya keessa jira. Oromoo gumaa nyaatu osoo waa ta'e irraa ta'e ajjeen galee ciisu ani garuu dubartii waan ta'e galee ciise hin ciisne immoo mootummaan hataatamaan ibsa nu kennuuf qaba. Oromoon amma taa'eetanii nama dhiigaa jee lolaase kana hin ammasina gumaa jee baasaatii nutti agarsiisa. Siidaa Finfinnee jiru san silaa jala bultii reessatu irra jirra. Ummanni Oromoo miileenan lakkaa'amu addunyaarra Finfinneetti wal argee gaafa irreeffatu siidaa jee sana biratti boo'ee kan boo'een baafannee jira. Baafachuu qabaayyuu hataatamaan isas nuufaa raawwatu.
Sirna yaadannoo weellisaa Haqalu Ndeisaa galma yuunivarsiitii amboo keessatti adeemsifame irratti daa'ima waggaa 10 kan taate waloo Seenit Gizaachaw walaloo weellisaa Haqalu Ndeisaa irratti xiyyeeffate akkasitti dhiyeessitee jirti. Dokumentarii yookaan fiilmiin seenessaa seenaa weellisaa Haqalu Ndeisaa irratti hundaa'es akkasuma dhiyaatee jira.
Garuu maalin jedhani Haqee koo sirbitummee mootummaa waaqaan dhaalin jedhan yookaan akkas jedhamee dhiisimee waaqni kanaa kenne kanaaf hin tinaa jedha.
Haqalunis kanaaf weelloosaa tokko keessatti yoo jirtu waan jiraa kanaan achiin jiru jedhee jaalala ishiif qabuu fi olmaashii ni jajee ni galateeffate siin jecha.
weelisaa Caaluu Hundeessaa lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2019 waxabajjii 29 bakka kondoominiyeemii galaan jedhamee waamutti erga ajjeefamee booda namootni ajjeechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman himatamanii mana murtiitti dhiyaachaa jiraachuun isaanii ni beekama.